mwaramutse neza dususuruke shutiza dususuruke ibiganiro byanyu byose bisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki
twanyita mwene karori abandi mu rwanda i kigali nkaba ntashya umuryango wanjye uri mu majyepfo harimo papa na mama n'abavandimwe banjye nkasuhuza na muzehe wanjye sogokuru nkasuhuza n'umutwite witwa dukunda kwita ruhu rw'inda nkasuhuza na murumuna wanjye uri aho muri amerika i New York n'izindi nshuti duhurira kuri Facebook nta rondoye amazina by'umwihariko ndatashya abantu baherereye mu nkambi ya Mahama n'abantu barwariye mu bitaro bya Masaka no mu bitaro bya Kanombe bya gisirikare nkaba nifuza indirimbo yitwa Sugar Daddy ya korari Twiyarure Kabeza kandi usuhurize na Eric Bagiriye Ubusa ndamukunda cyane nawe Kamirindi ndagukunda wowe urabizi
ndagushimiye cyane pe naho ubundi Bagiriye Ubusa ubundi ubwira yuko ari mana twumva rwose
yego
umunsi mwiza
yego namwe
Shidikanya yiye si Namenimi se ntashuka mami ari ndabafuguzi ndimvi toshano ibyo byose bihe kana wisiyeze ubukungu bwisi bwarahungabanye dore amafaranga yataye agaciro ubunaraja Ijano ino java ini baso Abanu vikombe kakuteyezi Imjigara kabyo ya vayudacha Abakabo vashinji guabandi bakabo Abagore vashinji guabandi bagore Bagasezera na wakako ibiori Chepimana, nibuki jisodomu, neze na gomora Jamaze guka jima, nira haribura Doru genye koko, gara mirie Noni siya vayu, mutu gutume Sigaje ku vifirindi anyuma Tugati kwa guru uku musume Ibihe biru hishu utkwa vijesemo Abandu bara sinzi iraho vichaye Barara vika joste wisita wasika Abachira wachene vose bararushe
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Nkunda Shimwe Nehemi yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati muraho Toma, nkunda yego ndaho ndakomeye, nawe se namahoro. Urakomeza rero uti mperereye DRC muri Kivu yepfo. Ndasuhuza ababyeyi banje abarimu dukorana kuri école primaire Tubangwa Tulambo n'abantu bose banzi ku izina rya Shimwe Nehemi nkunda, ndetse namwe banyamakuru mwese. Indirimbo ni Mwana wa Damu ya Orchestre Impala. Nkunda ubundi iyi ndirimbo yitwa Niki watanze, kandi ntabwo ari ya Orchestre Impala, ahubwo ni ya Chorale abagenzi y'Abadventiste bo ku Muhima I Kigali mu Rwanda. Niki watanze.
Abasore beza bitonaga
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Ohereza numero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radioyacu@gmail.com. Tuzaguhamagara rwose maze ususurutse abawe.
Nereka k'Imana Kigali ku Kicukiro. Dusuhuza umuryango wanjye uri Muhanga. Dusuhuza n'abavandimwe wanjye bari Gikondo. Chuti wanje witwa Sengara Emi uri Gikondo. Mu bamera akaririmbo noneho.
Kitwa ngo iki?
Cyako umusaraba wa Jay Polly. Murakoze cyane.
Nawe urakoze cyane umunsi mwiza.
Yego namwe.
Bobo prend the beat. I'm coming home. umukambwe bad drama the main barabizi the main
on it
let me go echa marina urabizi manu shime ku chapter
mahoro
kuvange shalom shalom abadapfuye barabona na amina amina nuko bidahira bose ukiriho shimira imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana bijya gutangira kwitarike nye mu rugerero umwanzi Yesu yatatumye yazana munabi munzi waje nta rwango indonganya zivuga nta sukuzije Jay Polly w'umusani yahinduka umunyabyaha atyo itariki nimva ku mutima iyo minsi yaranzwe n'amarira abakunzi batakamba cyane abanzi bari kwicupa amasa abona rubi mu makubu habonera inshuti ko bambwiye bati yagiye kera kuza bati niba ari kana simbuke panda gat but ni barumutari na tripingu twemere amagambo suku yavuga bacikururondogoro inkuru yari je kumvuga TV na radios bavuga batanti bati navumwe n'umugome abanzi neza bati ni impanuka suku ari mubagisaho nari habo twabanye nimbarwa kirwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu murwa
tekuguri kanje kujabona ikise yasmenye byamaranga matumaya jurukunda yirgoro
batikabaka kukurekura ntibishoboka abametre nibitabo ubwo bahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimirizinyi zavuze ko nakiremera nk'amabuye nabwiwe ijambo zanuri kurota nkanuye ndi umugabo ndashona ntinakunanizanya sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe nikoko umurage we nta kindi ni miyaga nabaye umupfapfa urakaribu sivuba sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi nabambye sindakurura itegeko ntiryampereza ndwana no kutagenda ngo nci wamperezayo uwababeshya ko ari kubwe yababeshya nihashimwe imana ipangira umuntu ibikwiye top top hirya n'ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba metse ni yale yale bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukora zagara
sana
maze Jay Polly Bobo Pro
everybody say I'm coming home
coming home
I'm coming home
yeah the sky is not the limit
coming
I'm coming home coming home
yeah
come on my
shit
coming home
no what
ijwi rya America ikiganiro dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo.com ahanditse ibiganiro umuziki adresse yacu ni radio yacu @gmail.com no facebook ni voa radio yacu dusoreze ku butumwa bwa dusenge imana Jean de Dieu w'imuhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndabakunda dusenge imana we natwe turagukunda pe urakomeza rero uti ndasaba indirimbo nzataha Yerusalemu nshya ni ya Cyprien Rugamba ishimishe abimuhanga bose n'abagatolika bose murakoze dusenge imana Jean de Dieu na urakoze nshuti zacu mwese kandi uko mungana namwe rwose murakoze cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Oh! tuzanjana kwa data maze neze kwe musiki ze murori jariva
Nipe mapenzi mangu, penzi mangu, nipe mapenzi mangu.